urembo wako umenipendeza.
Urembo wako umenipendeza.
Shepu na tabia imenifurahisha.
Shepu na tabia imenifurahisha.
Love is a beautiful thing. You should let me in. Love is a beautiful thing. Love is a beautiful thing. You should let me in. Love is a beautiful thing.
Angela,
ninaomba nionge na wewe.
Angela,
ungependa nionge na wewe.
Angela,
nipe chance nionge na wewe.
Angela,
nikubali nionge na wewe. Angela, kwa uzuri wako siwezi kuacha. Nipe time nikae na wewe hata kidogo kama marafiki. Nikae na wewe, nipe WhatsApp, tuongee WhatsApp. Kati ya wengi mtoto umeumbika, kati ya wengi mtoto umekubalika.
Angela,
nakutaka ma, nakutaka ma, nakutaka ma.
Angela,
umenibamba ma, umenibamba ma, umenibamba ma.
Angela,
twende kwetu nikuonyeshe wazazi. Mi Muganda nataka nikupe penzi.
Twende kwetu nikuonyeshe penzi.
Ninaomba nionge na wewe.
Angela,
ungependa nionge na wewe.
Angela,
nipe chance nionge na wewe.
Angela,
nikubali nionge na wewe.
Nipata single, nataka nikuowe. Sina mungine, niko solo. Mechoka baridi, nataka joto. Tupate mtoto, mimi na wewe. Kwenda ino, nenda nkutwale. Mbireka, onzali reka. Yete kwe kubaba, oyete kwe kumama.
Itabidi ni kushangi love. Nikubalie kiss kwa mashove. Kila siku ni kubambe love. Wakikupa mob, mto kulomba dove. Inabidi ni kulomba dove.
Mami,
Angelica, nakupenda sana.
Angela,
ninaomba nionge na wewe.